mosi ote batani. Mama atupo ina tuboi. 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 Atupo wanangu wana upenda, wana utaka pia. Doma na kila ukiwa shona ukimbilia. Wana upenda, wana utaka pia. Doma na kila ukiwa shona uchungulia. Wana upenda, wana utaka pia. Doma na kila ukiwa shona utupia. Basi tuende sirinisha, sirinisha. Amwanangu sirinisha, sirinisha. Wena bani sirinisha, sirinisha. Kidogo dogo sirinisha, sirinisha.